Akashuka parliament akasunsula baba balondeddwa ku bifo byenkizo mu ggwanga kasunsudde omulamuzi Flavian Zaija. Alondeddwa ku bwa ssaabalamuzi kiridde President Museveni okulonda Dr. Flavian Zaija nga ssaabalamuzi wa Uganda. Omujja ng'adda mu bigere bya Alphonse Owinyi Dollo eyawummudde ku bbalaza bwe yawezezza emyaka 7 egy'essalira ssaabalamuzi gy'alina okukomako. Akakiiko akakubiriziddwa Speaker of Parliament Anita Mongo ke kasunsudde Zaija ku paalamenti. Abaka bamwogeddeko nti alina obumanyirivu mu nsonga z'ebyamateeka ne bamusaba asoosowaze okukendeeza okwetumako emisango mu kkooti ataleme kuba na kyekubiira. Twogeddeko n'abaka okuli Bernard Odoi ow'abavubuka mu buvanjuba bw'eggwanga, Richard Lumu wa Mityana South ne Yusuf Nsibambi wa Mawokota South.
We balina okuteekako essira okusookera ddala ekiri nti mu Uganda wano emisango mingi girwawo mu kkooti. Ogenda okusanga ng'emisango gimala emyaka ng'etaano oluusi n'ekkumi omuntu akwatibwa, oluusi poliisi n'abakola investigations bulungi ne bamuwa remanda n'abeerera emula remanda, ate mu biseera ebisinga agenda kwera mu remanda emyaka ng'esatu okukomekereza, ogenda okusanga ng'omusango tagulina. N'olwekyo tusaba nti leadership empya ya judiciary esira balino jitera ddala ku okulaba nti emisango abantu gye batwala mu kkooti erina okukolebwamu mu mangu ddala.
Abadde mulamuzi ebbanga ddene era ndowooza alina experience emala okukola omulimu gwonna mu judiciary. Kakati webabanga basazeewo nti ababeera chief justice ndowooza omulimu agusobola kubanga yaliko principal judge, omulimu nagwo munene mu judiciary. Kakati kulinga kujuliriza ekibadde tajjudde.
Yali munyizi wange namusomesa amateeka Makerere, mumanyi muntu mugezi nnyo ddala, teyeeraga abantu olumiriza kuba tebamumanyi, naye akoze akaseera akatono nga omumyuka wa chief justice n'akola bulungi. Musabira atwale okukola obulungi mu maaso. Ffe tumusaba waddewo obumulumulu wakati w'abalooya naddala abalooya abato n'abakulu n'abalamuzi. We twogerera wano kimukama waffe President taliwo ali mu exile, tulinga bamulekwa. Ekyo kitwa nno kitunulira president wafa akomewo n'abalala bakola emirimu nga tewali mulumulumulu.